My boy, I've been around for a while, neza nita OG juu ha vijana wana nita daddy. Nili sort name, sort label, nika get sedo, tukatengeneza career za kina nani. Still, na ibarao zao kama super wa Illuminati. Turn to God, boy, uneza dundi ya bahati. And even though the preacher said on a light note, niko possessed na darker days. Nabaki rap jua marapa wana chalore. In real sense, sa marapa wana sandore. Call Nai boy, niko one colorway. Iko nini jo tutengeneze salare. Na vile marapa wako focus na punchlines. Mi niko focus na my right rhymes. Pale kwa corner with my swag ride. Naga toto kana tafa. Najita rap damu nasi rap goddamn. Feels like I let nyash down. Say appetite right, mind red. Kana as I go down down. Nisip away my crown. So drink up baby while you sip up. Nai boy ndani ya playlist kasha jipa. Bashi meja marong namba na vinyangarika. Simu kwa mbosho kuna selfie pole wa super. Ego down right now. Nai boy ndo the name niko game right now. Na how my rapper wanna rap to my gifts right now. Hi, I'd rather try R&B right now. Aniko juu ya reneo neza nita lost boy. Hapa Kenya neza nita nine boy. Pale pato neza nita CEO. Keku bambi see the door. Oh.
Woo!
Yeah. Kumbe na kuanga rapa. Let's keep it real. Nine boy.
Of course.
Yo. Na amkanga ngware, na piga kaswale. Na salamia wale wana amkianga kware. What up? Bora hustle, wepiga yako ni pige yangu. Ulishe familia yako, juminta dose kwangu. Sigote product moja design do tofauti,
yeah.
So na respect ule mdose yupitia kwa mama uji,
yeah.
Street is talking bullshit, kima kusudi. Akili ni nywele feelings tulia changa lusi, yeah. Hakuna hajo wende movie neleta where you are. Dina serve to mistari kwa meza boss ni well done.
Yes,
anytime, any year, na kuanga freshman. Wana dai kumari hii game, minta come, cause I'm the best man. Niko tuna mahombizo, wana biga maombido,
yeah.
Kwa kona na kuanga rido, chini ya maji na kuanga misiko ju. Akili na kuanga iko, pale na pack na isizo. Juwa mafalo na cheza na dipo, woni marapo na rap na mafinyo. Na hisi game ime change, sidai kwa number one. Bora promoter kipige simu, bado anataka rap,
yeah.
Na hisi kini macho, ni vile factor ziko. Na hisi facade baby, ni vile swaga iko. Phobia, marapo ingine nausea. Just cause nafanya kapuke manishi hip hop nafia. Bado nasaka munde na my boys wa Ethiopia. Uo kidili dali umezubalia haga ya Sofia. I'm so uncouth. Kwa meeting new pasha watu, I'd rather keep my truth. Wakiuliza swali kabado mi ubonganga na time. Jibu ni ile ile kwani boss iko nene. Siki sifanyi for joke,
no.
Naifanya for checky. Nana jam jumi ukula dada dake deki. Na hii company stiff kwa ule boya menyo jingware kwa daro. Calm down, unapigania crown ya 254.
Woo!
And the winner is
a pair of crown.
Inakabija na kwa muindi maza ni background yangu imeandikwa ni rap kwa damu na imetoka pacho. A night boy. I'm so gone. Hey. Over you. Kwani boss. Kwani boss iko nini?